Uwabula kumulira no mugwanga ya Democratic Republic of Congo. Banansi nokutusa kati bacha sekerera government n'ekitongole ekyebyobulamu ekyeggwanga eryo. Olw'okuduumula omuwendo gw'abantu be basuubira nti be balina obulwadde buno, kyokka nga tebamaze bakakasa. Ate bwe byavuddeyo ebyenkomeredde ne kizuulibwa nti abantu abalina obulwadde batono bw'ogeraageranya n'ogwasooka okwogerebwa. Mu mulundi ogwasooka gavumenti y'eggwanga erya Congo yategeeza nti abantu abateeberezebwa okubeera n'obulwadde buno basoba mu 10, era ng'abantu abaafa obulwadde buno bagamba nti bali mu 25. Wabula mu kiseera kino kikakasiddwa nti abantu abaakafuna obulwadde bw'ekirwadde ky'Ebola mu ggwanga lya Congo bali 38. Abantu abaakafa bali 6 bokka, waliwo abantu 15 ku muliraano mu ggwanga erya Uganda. Omu ye yakafa mu ggwanga Uganda n'abalaba kyetegerezebwa. Enjawulo eno nnene nnyo, wabula nga kino kivudde ku kuba nti wabaddewo okuteebereza kungi olw'obubonero obubadde buzuulibwa mu bantu mu ggwanga lya Congo, kyokka nga bwe bagenda mu manekenneenyezo oba gayite laboratories bwe bazuula ebituufu byebyo ebyenkomeredde ebizuuliddwa. Wabula akulembera ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization, Dr. Tedros avuddeyo n'asaba bannansi mu mawanga agaliraanye eggwanga lya Congo okubeera abeegendereza n'obutavuwaayo kuwuddisibwa ku nsonga za kirwadde kino, wabula bakole ebyo abasawo bye babagamba watali kwegeziwaza.